degmada Bardale ee gobolka Baya iyo waliba la qabada ayaa munaasabad laga daafuray ogaala professional college oo la kabarado doona caafimaadka luqado iyo maadooyin kala waliba munaasabada ku qayb galay gudoomiyaha walbarashada degmada Bardale dhaqaatiir dhalinyaro bilaan odayaal iyo marti sharaf kala unkorentiya waliba munaasabada ku hadlay maamulaha iskuulka ogaala professional college Masla Hassan Abdi ya faafayn ku biya maadooyin kala kabarado doona iskuulka
may bi doona waxyaabo ma bi doona oo bulshada ka faa'iido doona shaala shay kasta markii la aasaaso ahamiyada la aasaase barnaamij gaar ah la aasaase barnaamijyada soo doon socdaan marka ma ku fiirinay masa ku qiimeeyay waxyaabaha geeka deegaanku macquul galkeen hadii la ka event gareey marka la ka fundamental access la sameey mustaqbalkan oo dadkan qabada koraan markii aan qiimeeyay baahida geeka iskoolalkan ku jirta ma aad geeka baahida ku jirta markii aan fiirinay dartii horta ilaahay in ka dhirigeli wanaana yaani iska helqaanay
mid kumide marti sharafta ku qayb galay munaasabadu iyo hadhaway hirgelinta iskuulka
hal eray in goradaana la ka fahansi wala la koogaysi marka ogaal mayba wal fahansi doona wal ogaysi doona insha Allah bulshada wala yoo wayna on goradaana oo haato ay tusaalan af Soomaaliga oo basic ah hadii ardayga uu goradaan hoola bar wala la ogaysi marka taas insha Allah magacaaga soo naftis way ka dhikanta inay walbadan la ku fikiray macallimiinta iyo dhalinyarta idan ku fikireen
gudoomiyaha walbarashada degmada Bardale Maxmuud Ibrahim oo ku hadlay munaasabada iyo ardayda deegaanka ka bogaaday iyo ku faa'iideysan
computer ka baran unti waa aid idan ka baahnaay ka wasaarad waxbarasho ahaanna aid idan ka faraasagna ana daafuro nasiman weldadi iskuulka oo leh ogaal professional college unti markeena akhri criteria imaadooyinki imaalamiinti oonahay iskuulkan furan madana fiiri ma hayn batay in yoonahay ata maalamiinti la baahnaay in imaadooyinka sabiyan inay ata markana fiiri baahida geeka lang oo ardada haysadan oo english ka oo scientific ka madana fiiri iskuulkan eed muhiim aan ka yahay degmada saada lugbila oo si aan hormarisna degmadan anta form 4 la gala anta jaamacad la gala maahid oo nahay degmada koraan in la ku faysad taasan si ka baaqay waan geek ma sharafeyn ah isin aha in ana dahfur suuqi ogaal professional college saada lugbila oo nin furuni wali allahay wali oo nahay baahe degmadan waa barashay taalna in kaabo doona rajeyn insha allah bilaar
degmada Bardale ee gobolka Baya iyo wali baa ka badada iyo iskuulada la ka barado waa caafimaadka qeywisha shal duwan iyo luqado iyo baahi weyn oo qabanga bulshada Bardale